alipota ya ministro nanzwa kunsonga zebio ulamu yongere dedalo kula ganti district okulia ya mkono awamu ni wachiso zezimu ku district chasinze oku sumbu iwenyo endwa dezigemewa olu abantu ababera mu bitundu ebyo butajumira nteka teka za government ministry gamati endwa dezimu ya teka wente kateke yokuzigema kubwerere wabula banji nyoku bantu bano wachaganyo kuzeyumira omutesitesi omukulu mu ministry vunanzwa ku nsonga z'ebyobulamu Diana Atwine agambye nti endwadde ya hepatitis B omusujja gw'ensiri awamu n'endwadde endala zeeyongedde nnyo era nga kino kivudde nnyo ku bantu abo ababeera tebafaayo kwegemesa ekyongerera ddala okukosa ebintu ebimu eby'enjawulo agambye nti kaakano batandisewo n'enteekateeka ey'enjawulo ey'okugema endwadde ya hepatitis B naddala mu baana abaakazaalibwa era nga kino kyakubayambako nnyo okubakutangira kookolo ow'ekibumba naye bangi nnyo babadde bachede nye
tuina nesi zibeti mwano mwaban kampala wakisu chatu kubiso mutwe abana bafa abasinga yobunja abata gamedwa bali wano ante wano it's not active swange nyumba wanchaba ababashi basola kutwala banani babadimu chizibu cha district zine nene zino ate nga mulima abana banji abata gamedwa ate chobola ntinemizo achale mete mwano ulwa butagemesa abana bafe bonna ne bageme wabona ulado wechihumba bunji na yo wa hepatitis B obuko obugulu waze chibumbu na yetu gema kwale cha doze yu gema elatu wata andikada hivi ni kwale kako ne vaccines netuzi wana haba ntawa kuru netugena mjisku netugema neka chitugema bana batu abaka zaadibo
mbera yemu Diana Atwine agambye nti singa abantu bongere nnyo okutwala abaana baabwe awamu nabo bennyini okwegemesa endwadde ez'enjawulo kyakuyambako nnyo okukendeeza ku kookolo w'ebibumba oyo agenda okulumba abantu mu myaka egijja kyokka n'alangira n'abantu abo bennyini abeeyita abayivu abasigenda basiga obulimba mu bannayuganda ab'enjawulo abantu okukakana nga bagaanye okweyunira enteekateeka zino
so eddagala ebyo liyamba okukendeeza complications z'obaofunye ng'olina hepatitis ate tumanyi nti bwe tugemesa tujja kukendeereza ddala mu myaka egijja abantu abanajja nga balina kansa ey'ekibumba tulina kati abantu bangi abalwadde kansa ow'ekibumba nga kiva ku ki hepatitis B ate si kansa yekka naye n'abalala balwala ekibumba nekigwerera nekifuuka ng'akayinja aba abantu abeefuula nti ba expert tibamanyi science eya vaccination ne babyogerera nga expert nolaba omuntu tamanyi na immunopathology nga talina ne pathogenic process gyamanyira katono bwe kati naye n'ayeefuula ki expert n'abuulira abantu bonna nga vaccine zonna bwe zisa abantu bikibiki